tunula tutemiam. Ona senyi wambade ndunde wakujikubam. Bafani bange basu sizo kujinsabam. So, nangenzi zo kujikubam. We rule the thing, we got the rule the thing. Bigambo binge binge chamo manga walaji. I say we rule the thing, tulina energy. Munda gawa tusala wambasi kamaji. Paramise pati kati, paramise pati pati. Awo bagame ndongongo mzibe nkutakati. Nafadama chati chati, tukula pati pati. We don't care oba muwanvo oba shati shati. Tupoku bandiri kari, vokari oba ne ataya. Sa kwa ta mchizigo na inkyo musenanga vampaya. Gwebula barua panzalawa, obusungu kakanya. Okwekezi nini nya wakati wabiralawa. Island tusa mwena mkube ngalo. Sorry, geza mwekubile ngalo. Ila kakana ulile ngeli yebatula kukati uliliza. Tuza wansi kabina yon. Zero bali nempisani na guduma nazi. Kubabuku buboyin zesi fakubarumazi. Chuka chukanga na wall of many colors. Atetokole nsobi nonte kamu bafalazi. Wakavintu se pay attention him. Onosimula la ye pile commission him. Atali mkogu wanotoja kubambam. Atali sovo la katinda kebali. Tuchekuba atetua jatu mazekom. Eye itabi sovo la angezekom. Abakulu katichichichi jate. Wendandi koku baka baka mtulu tulate.
Atisawa nkubenga nyete waraji. Masobora newe masoma meseji bunobu. Rapa bunja simza bundeta araji.
Mchigali java dongo fetwa fuluma. Ama rapu banga baku badoba fuguma. Webandi na vya nakulanga vya kuluma. Genda we yambe chuzuse vya kuluma. Island tuse mwena mkube ngalo. Sorry, ugeza mwekubile ngalo. Ila kaka na ulile ngeli yebatula kukati uliliza. Tuza wansi kabina yon. Zero bali nempisani na guduma nazi. Kubabuku buboyi nzesi fakubarumazi. Chuka chukanga na wall of many colors. Atetokole nsobi nonte kamu bafalazi.
Kuba menya simanyiba swankuda. Omuziki gwenkuba kuzinya nekidaida. Mwende Elvis wana malo kuta. Tukutandika utandi siteli kulinda.
I gotta believe, I gotta keep working hard. Yenze munene kenzi ze wanoteli anzeja.
We rule the thing, we got the rule the thing. Bigambo binge binge chamo manga walaji. I say we rule the thing, tulina energy. Munda gaba tusala wambasi kamaji. Paramise kati kati, paramise pati pati. Awo bagame ndongongo mzibe nkutakati. Nafadama chati chati, tukula pati pati. We don't care oba muwanvo oba shati shati oba shati shati.
Island tuse mwena mkube ngalo. Sorry, ugeza mwekubile ngalo. Ila kaka na ulile ngeli yebatula kukati uliliza. Tuza wansi kabina yon. Zero bali nempisani na guduma nazi. Kubabuku buboyi nzesi fakubarumazi. Chuka chukanga na wall of many colors. Atetokole nsobi nonte kamu bafalazi.